amazina ganje cyo hiro Jovanisi uhanga yazunire akamugirire mbabazi icyese ngo cyinaza kushozana kigira ngo munsege harimo kwiruka ukwiruka kwempaka nyinga siburyo mu yine cyahine icyari twarira Yesu mwene cyo twarira Yesu ninjya mu kigambo cya ruhanga icyese ari kutwendeza o musegi harimo kwiruka o kwiruka kwempaka buryo mwe ayine cyayine umuguru cyari twarira Yesu o musegi harimo kwiruka o kwiruka kwempaka buryo mwe ayine cyayine umungaro cyari twarira Yesu bamwe n'abasambani kondomu nibazi.